Nye ye gwanga kapetina na tunda ngenye wa mukatale na kola no wa yaya ewo mugaga katonda ye yaya malaba wemfuse yenze
yenze nange na bemunye ye gwanga katwina olugendo lubadde lwa
Wali, Yesu, Wali.